mama, 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 la mama, Mola amenipa sauti nime kuimbia wewe, I woman of my life, baby mama, nakupa mabawa fly. Nani atadoubt apinge suri wako wewe, my material wife, una drama nende kwa mwingine, why chama pensi kina kipime, una dhahiri upendo wangu usije kunitupa wewe. Sina mwingine na sitobadili chaguo langu, moyo wangu nakupa wewe. Chocolate color, nywele laini, lips mafuta na zina shine, kuoza kung'ara, your design, thanks to the Lord now you are mine. Sema pwani ya mabara wapi fine, tukitoka out tukanywa wine, figure 8 kinara sio 9, unapenda wasafi tutakusaini. Wendo mama, 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 wendo mama, 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 na mama, wendo mama, 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 na mama, wendo mama, 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 na mama.
Nikitazama sura yake na muona modo, na yona taswira ya dabu sioni nyodo, na wona mpapai alafu nakota embedodo, na wona wasopenda mani wote macho kodo. Ngepeleka wapi ichi kicho kigumu, ningepata wapi mwanamke wa kudumu, ajiunge na wasafi tusukume gurudumu, na mnajua kasi take ya mambo ya kunywa sumu. Mama la mama, oh mama mia, kwako nimezama, nimezama, nimezamia, nifadhi kama maji kwenye mwili wangamia, usijali kuhusu mambo ya tango na vivamia. Nichakaze shori, nikanyage soli, kwangu kuwa mchaga subuhi nile kama mtori, tafadhali shori, usinipandishe mori, na ukinipa nyama na ila kama nyama pori.
Mama,